Omukulembeze ow'eggwanga yoweri abuta Museveni akalaatidde bannayuganda okusigala nga bali bulindalira ekimbe kibola wakati mu kunyweza emisingi egy'obuvumu obw'abajulizi ba Uganda. Mubaka bw'atadde ku mukulu wa X Museveni ategeezezza nti kituufu obukwakkulizo obwassiddwawo okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ekyebola bulina bingi bye butaataaganyiza omulimu okukungaana okw'abalamazi okwewa n'okugaana abalamuzi okw'abalamazi okwewa ennamugongo ku bigwa abajulizi, wabula asiimye bannaddiini abalamazi kw'ossa abagoberezi ba Kristo olw'okuwagira enteekateeka gavumenti ze beetaddewo okutangira ebirwadde. Museveni asiimye abakkiriza olw'okukkaanya ne gavumenti eyasazaamu ebikujjuko eby'olunaku lw'abajulizi ennamugongo ebikungaanya abava ebulenebwe eyamunda n'ebwerewe eggwanga.